Exclusive to Zayd Hype Mag.
African real bad is kill, kill. Deborah, chinchin de kabila kwa tisha kukwada. Sonso mekeko chaja ni mflada. Finchin de kabila fionse wali kwada. Songa fueko isana filo apa. Ulikui, zonchaje. I need the strength, zonchaje. Game of power, son charge,
yeah. Charge, charge.
I need the strength, son charge. Game of power, it's a un charge, it's a un charge. Game of power, it's a un charge, it's a un charge. Kanalume we wansendelo mutima. Isonja mbushe komulilo na ushima ha? Nanguna pita mu mafia ulambwesha. Echo nkwitila walishiwe mbogwesa. Bali iwe jadita paba na umbi. Na kufibusa niwe wayo lulumbi. Baka na isulo chaja fensha monapo. Ulangafia ngajina yon shitala lapo. Elongole someka panono. Na udeka no mutima panono. Ganafika po na isula na chajika. Ula soko lako nisi na chajika. Chinchinde kabila kwa tisha kukwada. Sonso mekeko chaja ni mflada. Finchinde kabila fionse wali kwada. Songa fueko isana filo apa. Ulikui zonchaje. I need the strength. Zonchaje. Mbi game of power. Zonchaje.
Zonchaje.
I need the strength. Zonchaje. Mbi game of power. Isaunchaje. Isaunchaje. Mbi game of power. Isaunchaje. Isaunchaje. Nga taulipo kingi ndawa downy. The team be queen is on the fuller crowny. We trophy yandi wachila na Grammy. Isa umpusu sheko na lachita drowny. Mumenshi ya masaka mikonde telenseko. Umbuste ni downy ya maka umbeko. Nzinga country ni wewe uteko. Ndefo ika good leadership unde tele useko. Funya fia dati umpange body. I'm a snow but in dem yanga soti. Noti fia songa offender mukoti. Songa fio mubili ngo wano shoti. Chinchinde kabila kwa tisha kukwada. Sonso mekeko chaja ni mflada. Finchinde kabila fionse wali kwada. Songa fueko isana filo apa. Ulikui zonchaje. I need the strength. Zonchaje. Mbi game of power. Zonchaje.
Zonchaje.
I need the strength. Zonchaje. Mbi game of power. Isa unchaje. Isa unchaje. Mbi game of power. Isa unchaje. Isa unchaje.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
African real bad is